Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mu mwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'imyaka itatu. Umubyeyi yasigaye ku Kimihurura ya Kigali kubera ko bari bamurashe. Umwana ahungana na bakuru be na se aburira muri Congo, yitwa Tuyisenge, bakundaga kwita Gasaza cyangwa se Kazehe. Nyina ntiyahwemye kumushakisha. Mukankunshi Médiatrice atuye mu karere ka Gasabo, akagari ka Rugano, umurenge wa Kimihurura, umudugudu wa Gasasha.
Muri iki kiganiro no kugira ngo mumfashe, wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi, bahungiye muri Congo, umwana yahungiye muri Congo na bakuru be ari kumwe na papa we. Noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze, agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa Eric, bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe. Uravuze uti 1994 barahunze bahungira muri Congo. Icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru, mfitanye indwara nyine, ubwo basize ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose, ngiye ntabwo nabashije guhungira muri Congo, nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda, umugabo wawe n'abana be batatu, abana banyu barahunga. Bagarutse muri 1996, agarukana babiri, asigaye umwe.
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigayeyo ni iyihe?
Amakuru bampaye, mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage, yitwa Rashaye, kubakunda bakunda kumwita kare, bakunda kumwita kare na Kanyiranzage. Kubumvisha barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri Gatare, igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashyamba. Noneho ngo barashe yari amufite, aramubwira ngo bagende. Umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda, undi rero ngo nyina akiza amagara ye, ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yari afite imyaka itatu.
Ni ukuvuga ko 1996 yari afite itanu?
Yego.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga? Yari yasohotse ari hanze, yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe, batangiye kurasa rero wadahari. Ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari. Ubwo rero uko Muzungu arahaguma, ubwo witwa Kazehe na Nyiranzage baragenda. Noneho bagiye bageze mu nzira, mu musaza we ubwo Kazehe we yanga kugenda, ataha ngo yanga gukandagira mu by'inkweto ze zari zacitse. Noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho, ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye, nkajya muri Croix Rouge Kacyiru, njya muri Croix Rouge Ikabgayi, njya n'ahantu bita Ishogwe, hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho bashyize abana kuri La Sambroma, hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda.
None hari abana bagiye bagarurwa birumvikana, bakagarurwa ari batuye, bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi, ubwo wabizengurutse byose ukamubura, hari n'ababyeyi bashoboraga gufata umwana bakiyemeza kumurera bitanyuze mu bigo bizwi, uwo mwana akaba afitwe n'umubyeyi umurera kugeza magingo aya. Icyo dushobora gukora muri kano kanya ni ukusaba umubyeyi wese waba waratoye uyu mwana Tuyisenge ushobora kuba yaramubwiye kwitwa Gasaza cyangwa se Kazehe, turi mu 1996 mu nkambi ya Katare, waba yaramubonye akaba yadufasha kugira ngo atubwire ko umwana amufite. Wowe uri nyina, umaze imyaka 29 mutandukanye yagusize uri mu bitaro, ntiwashoboye kujyana nawe, ntiwanamusigaranye. Narinjye kukubaza impamvu utamusigaranye ko yari mutoya, kuki umwana mutoya yagiye ugasigara wenyine?
Urumva ubundi ntabwo najyaga mwikuraho pe, bamaze kundasa amaguru, rero urumva bandasha amaguru yose, ntabwo nabashaga kugenda naho kungezaho kwa muganga, banjyanaga mu ngorofani, ubwo rero nabaye ntakimuhetse. Ariko ubundi tukiri mu Rwanda, tukiri kumwe, naramuhekagaho najyaga hose, ntabwo yancikaga. Maze kundasa amaguru nyine sinari ari kumuheka.
Birumvikana nta mbaraga wari ufite zo kugira ngo umwiteho. Nari mbivuze mu kanya, umuntu wese waba wararukuye uyu mwana Tuyisenge akaba yaramureze, akamukuza, akaba amufite, na Tuyisenge nawe niyimenya aratubwira. Twibutse aho mwari mutuye neza i Kigali muri 1994 mbere y'uko bahunga.
Ubundi twari dutuye Kimihurura mu Rugando, aho nyine ntabwo twigeze tuhimuka.
Mbese yari mutoya ku myaka 3, izina rye ntabwo yari azi ko yitwa Tuyisenge.
Oya, birashoboka ko atari abizi kubera ko bakundaga kumwita Gasaza cyangwa Kazehe. Ntabwo yari abizi. Aho hanyuma rero hari ikintu cyatumye dushishikarira kumushakisha nyine.
Yego, ni iki?
Nongera kuburiye dosiye, abahamagara nashakisha nomero zanyu. Ni umwana w'umukobwa dusengana, turi abahamya ba Yehova.
Yego.
Isenge naho arera abizi ko turi abahamya ba Yehova, ko najyaga mujyana mu materaniro. Noneho umwana yumvise ikiganiro ku wa gatandatu ku itariki 21 mu masaha 10. Ikiganiro nyiri muri icyo kiganiro agasaro kaburaga. Ngo yumva umuntu urangisha ngo umwana wari ufite ababyeyi bitwa Mukankusi, ariko amapreno ntayavuge, akavuga no gusa. Hanyuma akavuga ko papa wari Habimana kandi niko yitwa koko, akavuga ngo na mukuru we witwa Muzungu na mushiki we witwa Nyiranzage. Noneho ngo akababwira ko bari batuye i Kanombe. Noneho ariko i Kanombe, kubera ko Nyiranzage mushiki we niho yabaga kwa sekuru, katekereza wenda ko mu nkambi yajyaga ababwira ko iwaba ari i Kanombe. Nubwo mwambwiye ko nta kiganiro ntacyo mwabonye, birashoboka, ariko Imana nidufasha wenda bizemera.
Niba Tuyisenge yaraje mu kiganiro ubu ngubu, noneho nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo nawe yiyumve, hanyuma namenya yuko ari wowe yashakishaga. Urumva Imana iraba imanye inshuro 10. Niba kumva muri kano kanya, ni wa muntu utantanga, nicyo ushaka kumubwira?
Ikintu nifuza kumubwira ni uko mukumbuye, ko mubonye nakwishima cyane, ndamukumbuye cyane pe, mubonye rwose nakwishima. Kandi ashaka kumubwira ko nanjye nkiriho, wenda ashobora gutekereza ko napfuye, ariko ndahari, nta kibazo nagize, ndahari, ndacyariho mu Rwanda.
Mediatrice Mukankusi, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umwana wawe Tuyisenge. Hagati aho mu gihe ugitegereje, ndagukomeje kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane muvandimwe Venus. Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turacyari mu mwaka w'1994, umwana w'umukobwa Esther Mukanyangezi yahunze aturutse ku Gikongoro. Yari umukobwa w'imyaka hafi 16, ahungana na basaza be babiri bajya muri Kongo. Nyuma abo basaza be baje kugaruka mu Rwanda, ariko Mukanyangezi ntiyagaruka, aherereye he nyuma y'imyaka 29 murumuna we wiragije Angelique aramushakisha atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Musanze akagari ka Gasarabwayi umudugudu wa Gasarabwayi
narinje kuranisha kumushakisha umuvandimwe wanje yavuze mu 1994
yego
bari bahunze baja mahouse yitwa muri Sayiri ijyanye n'abavandimwe be bari musaza wanjye na musaza wanjye wundi ni umukuru wanjye
ariko se uyu nguyu urangisha ko nuvuga umwe mbere yo kuvuga abandi uwo wa mbere ubari ku isonga yitwa nde
uwo ndangisha yitwa Mfangenzi Stel
ahunga muri 94 yahunze aturuka he
prefecture gikongoro segiteri ngigi
hanyuma ahunga hari mu kwezi kuhe kwa 94
ari umwana ntabwo ndi mu byibuke nge ninjye wari muto cyane niyo mpamvu tutanajyanye nge nasigaranye na mama
wese icyo gihe yari afite imyaka ingahe
nabashije mama ambwira ko ashobora kuba yari afite nka 16 nawe mama ntabwo kubera igihe cya kera yakuze mu gihe cya kera ntabwo yagize amahirwe yo kugenda ajya mu mashuri n'iki ntabwo ibintu by'imyaka na uyu mwashyira kugira ntabwo abizi neza ariko yambwiye ko ashobora kuba yari afite nka 16
none se umwana w'imyaka 16 yahungaga iki
nyine ntabwo yari we wenyine twari tujyanye twese muri jenoside hariho jenoside twese twari turi guhunga na njye nawe umwana mutoya turagenda na mama n'abavandimwe banjye nyina bose tugeze niko bambwira tugeze ku muhanda imodoka zaringa zabaye nkeya bo baragenda mama avuga ko twe turi bugende nyuma ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kugenda byarakomeje biba iby'intambara nyine twe birangira tutagiye bo bagiye bagiye baragiye baza kugerayo kuko mama nyuma yaho yakomeje ashakisha nyine nyuma bimaze gucururuka mama aza gushakisha uko yamenya amakuru yabo ajya muri abariho ajya ararangisha aza kumenya amakuru yabo ko bari amahoro bapanga ko izabazana hanyuma mukuza ntabwo nzi ikibazo niba sinzi ikibazo cyabaye bahita batandukana sister ahita atandukana na basaza banjye ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo bo bizane we ntazi ubwo niba barahuranye naho yenda bitari byoroshye ntabwo mbizi basaza banjye baje kuza menye baraje niba baraje muri uwo mwaka niba ari nyuma yaho ntabwo mbizi neza
none urashaka kumbwira ko mukuru wawe Esther Mukangenzi yahunganye na basaza bawe bo kaza kugaruka we agasiga ubu se n'abana bangahe bakomoka iwanyu muvindimwe bakiri hanze batarataha
ntabwo kereka we ubwo bari bagiye ari batatu babiri baraza we abari we tutabasha kubona mama yaje kongera kugerageza ko yabasha kumubona niko yambwiye birangira byanze arekera aho ngaho nyine nta handi yigeze yongera gushakisha ngewe muri uko kugenda ngenda naje gushaka gutanga itangazo ku maradiyo yo muri Congo umuntu nari nimbonye uriyo arambwira ati habi ibitangazamakuru byinshi ntabwo namenya ngo ndagutangira ku kiki ubwo mba ncitse intege gutyo ndabireka maze kubireka rero hashize iminsi nibwo naje gufungura radiyo numva icyo kiganiro cy'agasaro kaburaga ndavuga ese ndababona gute nkomeza kugerageza numva nza kumva Olivier atanga nomero ze niwe nanyuzeho kugira ngo mbashe kuba mbabonye
none se basaza bawe bagarutse bavuye muri Kongo muri Zaire ya kera amakuru babahaye nyirizina nyayo yaho mukuru wawe yabaherereye nayahe
ngo bahise batandukana ngo baraburana imodoka yari yaje kubacyura iza we bamubuze babona bo baba ari bwo baza bonyine bo bamubuze ngo yaciye ngo iruhande nyine we yagiye ukwe nabo bagenda ukwabo ya modoka iza kubatwara nyine bazana yaje bamaze kumubura bamaze gutandukana
ku buryo kuva icyo gihe kuva basaza babi bagaruka mu Rwanda nta yandi makuru mwongeye kumenya ya Esther
nta makuru na makeya nta n'uwo twigeze twumva yenda ba yabavuga ko baraha ntabwo twigeze tuyamenya
ubuse niba Esther akumva niba kiriho abirumvikana uri hano kugira ngo umushake umubone ariko hari akajambo k'urukundo k'ubuvandimwe umufite uvuga uti niba unyumva ngaho mubwire ikikuri ku mutima ufite umunota umwe
ni byinshi namubwira cyo namubwira yuko tumukunda cyane mama yaje kugira ikibazo kubera kumubura ntabwo aba ameze neza yaje kugira epilikasiyo kubera ko igihe cyose ahora aba ari kurira ababaye cyane niyo mpamvu namubwiye ati nzagerageza uko nshoboye kose ndebe ko twabasha kumubona cyangwa tukamenya niba hari n'abamukomokaho ubwo rero twamubwira yuko tumukunda cyane cyane kandi tumwibuka buri munsi tutajya tumwibagirwa niba hari abantu bamukomokaho cyangwa yenda yaba yaragize n'amahirwe yo kuba yashaka n'umugabo mana idufashije twabasha kumenya amakuru ye rwose turamukunda pe kuko kuva twamubura buri muntu umwe wese yagize ikibazo mbega twacitsemo igikuba amenye yuko tumukunda pe tumuhoza ku mutima
ubiragije Angelique ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko umukuru wawe Esther Mukangenzi niba yakumvise azatugeraho ariko natwe tugiye gukora ubushakashatsi dusanganywe turebe ko twagira icyo tugeraho twagufasha kugira ngo tumenye aho aherereye ngaho rero ukomere ukomeze ugire akazi keza witeze imbere kandi ugire amahoro
murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwinshi kandi nejejwe no kuba mwafashe uno mwanya mukaba mubashije tubasha kuganira Imana ibongerere kandi ikomeze kubibaha imbaraga ibyo mbifurije kandi mbifuriza no gukomera no gukomeza gufasha Abanyarwanda n'abandi bose babagezaho ibibazo baba bafite mu izina rya Yesu amen
agasaro kaburaga mukomeje kuva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mwaka wa 2016 umusore w'imyaka 28 wari muri kaminuza yahagaritse amashuri afata inzira ajya muri Madagascar yari afite umugambi wo kujya ku kirwa cya Mayotte kugira ngo azagere mu Bufaransa hashize imyaka 7 umuryango we utazi irengero rye mushiki we Tijara Niragire yari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe akagari ka Kamashangi umudugudu w'amahoro
maze gihe nkurikirana ikiganiro cyanyu nanjye nari nje gushaka ubufasha bwo gushaka umuvandimwe wanjye sinabuze witwa Rutegesha Muza
wamubuze ute byagenze gute
umuvandimwe yahagurutse i Kigali yerekeza muri Kenya ageze muri Kenya akomeza Madagascar agiye gushaka akazi kuva ubwo nta yagerayo ntabwo twongeye kumenya irengero rye
Madagascar ni ahantu abanyarwanda bakunze kujya gushaka akazi
abamujyanye yatubwiraga yuko hari abantu b'abanyeshuri baba bariganye bahakora bafite imirimo ahantu bita abanja niho yari ari
abanyeshuri biganye b'abanyarwanda
yego
nibo bamujyanye
bamubwira ko haba akazi bakora nawe aragenda amara iminsi nk'itatu nyuma telefone ivaho yandikaga kuri WhatsApp ntiyakongera kwandika kugeza ubu imyaka irindwi irashize
yavuye mu Rwanda buravuga ngo hashize imyaka irindwi yari afite imyaka ingahe gutegesha
Utegesha yavutse muri 1988
ubwo ni ukuvuga yuko yari afite imyaka 28
yego
yarize kaminuza se niki yari yarize
cyari yararangije uwa mbere kaminuza muri Seka imuhanga
agenda atarangije ajya gukora muri Madagascar
yagiye atarangije ashaka gukora avuga ngo azigayo abonye amafaranga bya gutyo
none amakuru ya nyuma ufite ku muntu wavuye mu Rwanda akagenda agiye muri Kenya ubundi akajya Madagascar amakuru ya nyuma ufite akubwira ko yari akiri muri Madagascar cyangwa se yari yarunguruje hari ahandi yagiye
ntabwo yigeze ahava muri gahunda yambwiraga ko ashobora kuzajya Mayotte abonye uburyo namara kubona amafaranga yo kumwambutsa ko hari abantu babambutsa bakabajyana Mayotte ariko ntabwo yigeze igihe kimwe yanyoherereje ifoto ari kumwe n'abandi bana bivuga ko bazajyana ariko ntabwo yigeze nk'amakuru avuga ati naragiye cyangwa se byaranze communication yarangiriye aho ngaho kuri iyo foto
none ikirwa cya Mayotte ko ari ikirwa kidakize cyane gitanga kahe kazi naho yaragiye agiye gukora cyangwa se yarafite undi mugambi
oya agezeyo ambwira ko azajya Mayotte yavugaga yuko bazajyayo bakagerageza kugenda bakagera muri France sinzi icyizere yari afite icyo ari cyo komunikasiyo yarangiriye anagerageje no gushaka kumuhamagara kuri WhatsApp arambwira ati telefone yanjye nta muri gifite turavugana ariko ntabwo twongeye kuvugana
ubwo hari mu wuhe mwaka ubwanyuma mwavuga
2016 mu kwezi kwa gatanu mu matariki 27
ni ukuvuga ko hashize imyaka irindwi mutavugana
yego
ntabandi bana bo wambwiraga bamujyanye b'abanyarwanda bamubwiye yuko hari inzira muri Madagascar
muri iyo foto nabonye nta muntu nabashije kumenyamo niwe wari urimo nabonaga ari abana bari muri generation
ajya kuva mu Rwanda amafaranga yajyanye yakoresheje ninde wamufashije ninde wamuhaye
umva yiga muri Seka yakoraga utuntu tw'udufake ngoba afite akantu k'akarestorant utuntu tw'utumoto ngewe yampaye umwanzuro we wazima mbwira ati bintu byo kwiga ndabona nkwiye kubihagarika nkajya gushakisha imibereho ubuzima amafaranga nzaba niga
hanyuma amaze kukubwira ko afite umugambi wo kuzanyura muri Mayotte yava muri Mayotte akaba yagana mu Bufaransa ntabwo yakubwiye uzabafasha kubambutsa
yaramumbwiye ampa na contact ze ariko namuhamagara nkumva telefone ye ntago iri gusona yaramumbwiye yarambwiye ati ni umudamu witwa Eduardo niwe wambutsa abantu niwe utatujyana uwo mudamu ntabwo muzi ni umumarigashe byanze bikunze kubera ko nimero yampaye ni iyabo
yego iyo nimero ufite uraza kuyimpa kugira ngo nanjye nzayigerageze turebe uko twamenya aho musaza wa wadi
yego
ndetse n'amazina y'uwo mudamu uyu yanyandikire neza kugira ngo nzashakishe menye uwo muntu wambutsa abo bantu hanyuma mubaze aho musaza wawe dutegesha aherereye nyimba arashoboye kumwambutsa ambwire wadi nicyo tuzaheraho kugira ngo dushobore kumenya amakuru ya musaza wawe hashize rero imyaka irindwi utamubona umushaka mpaye amakuru meza reka tuvuge yuko yashyitsaho yifuzaga kugera niba ari mu Bufaransa cyangwa se mu kindi gihugu ariko abava muri Mayotte bagenda bagana mu Bufaransa ariko dufate ko yaba ari n'ahandi akaba akumva muri kano kanya Imana imuhaye ubuzima niba akumva we muri kano kanya tijara niragire mushiki we niki ushaka kumubwira umaze imyaka irindwi ufite ku mutima
Ibyo kumubwira ni byinshi cyane ni uko niba ariho akaba nyumva nagerageze akomunike umuryango nk'umwe ko akiriho aturuhure imitima icyo namubwira
komera ndagukomeza kandi nzagufasha uko nshoboye ijwi ry'Amerika nicyo ribereho no kugira ngo tubafashe tubanime umutima tubakomeze tubahuze n'abanyu maze igihe kirekire mutabona ubwo rero tugiye kugerageza gushakisha amakuru ya Rutegesha ambuza n'uwaba yaramurabutswe yaba muri Kenya yaba muri Madagascar cyangwa se muri Mayotte hari abanyarwanda benshi bari muri Mayotte mumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nyaboneka uwaba yarahuye na Rutegesha ambuza cyangwa se akabazi ahaherereye atubwire aduhamagare atwandikire kugira ngo tumenye amakuru tumuhuze n'umuryango we uri mu Rwanda bose bari mu murenge wa Kamembe navuganaga na Tijara Niragire uri muri site n'abandi bari aho ngaho muri site bose basuhuze babwire ku ijwi rya Amerika dushimishwa n'uko mutwumva ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
hashize imyaka 64 umubirige kazi Marie Flore Gilet wabyawe n'umunyarwanda kazi witwa Teresa Mukamwambutsa n'umubirige witwaga Fernand Pire avuye mu Rwanda avukiye ibyumba hitwa Imukono se wa Mukamwambutsa yitwaga Kabongo nyina kitwa Kiminga turamushakira umuryango ngo azagaruke kwivuko afite wasanga
Navukiye byumba njyarwa na Teresa Mukamwambutsa uko nageze isave yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ni yari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga data yitwaga Fernand Pire yapfuye mfite imyaka 2 yakoreraga ububirigi mu gihe cy'ubukolonize ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mapuro zanjye mu ikubitiro banditse ko mama yanaye nyuma ariko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye
il était marqué que j'avais été abandonnée par ma mère biologique et puis j'ai vu des reportages où on expliquait très bien qu'on n'avait pas été abandonné mais que c'était
ndavuga abana bose baba métis byarambabaje cyane nibyo byatumye nimeza gushakisha umubyeyi wanjye ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe birambabaje iyo ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we icyo gihe yari afite imyaka 20 ariko si we wenyine gusa byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana ba métis
ça me bouleverse de savoir qu'a dû souffrir de voir été arraché son enfant alors qu'elle avait une vingtaine d'années qu'elle n'était pas toute seule dans ce cas-là toutes les mères qui avaient des enfants métis à qui on leur a arraché leur enfant ça me bouleverse oui j'aimerais aller dans les endroits où
birambabaza cyane ndashaka kujya mu Rwanda ngasura aho yavukiye aho yabaye nzanyira isaze ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye ntawamenye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Wikikintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
muri kano kanya ndakira niyo nsenga Japhet utuye mu karere ka Gasabo murenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke umudugudu wa Kiriza arashaka nyirarume witwa Tuyizere Yosefu yahungiye muri Kongo mu mwaka w'1994
ndashaka kumenya amakuru no kumenya ko marume Joseph Dizere ya aho aherereye kugira ngo ndamubone.
None nyokoro mwatandukanye ryari mwatandukaniye he?
Marume mweruka muri 1994 nambaje kuri kurangira umugara mu kwa karindwi kwa munani agiye muri Congo inzukeke twasigaye mu Rwanda kuva icyo gihe ntabwo nzongera kumubona.
Yagiye muri Congo intambara igiye kurangira we arahunga?
Yego, yagiye muri Congo twe tusigara mu Rwanda.
Yari afite imyaka ingahe icyo gihe?
Icyo gihe yari umusore ufite imyaka nka 18 kuko njyewe nigaga mu wa gatanu primeri imyaka 11, 12, 11 gutyo icyo gihe mperuka.
Hanyuma se agenda yababwiye ko agiye cyangwa se mwamumenye ko yagiye?
Yajyanye n'abandi bari bavuze ko bari yarobaga mu kiyaga cya Kivu, ayahunga n'abandi barobaga kiyaga cya Kivu ubwo intambara ibaye bo ntibagarutse bayikomereje Congo ntibagarutse mu Rwanda.
Nta bandi bantu bari batuye aho ngaho i Kamembe bajyanye nawe bakagaruka baba barababwiye amakuru ye ngo bababwire aho bamusize?
Hari umugabo umwe ariko yarapfuye nyuma yaje guhunguka atubwira ko yageze kuba amubona ariyo mpamvu nyega ko atapfuye mu gihe cy'intambara abaye ya enye 1998 icyo gihe yari akiriho ariyo mpamvu nyega ko yaba akiriho.
Muri 1998 yari akiriho, yari mu kahe gace ka Congo?
Bari bari mu nkambi izina ryayo ryari muri Congo, kuba yagiye mu nkambi muri Congo ku buryo izo nkambi bari kuyisenya abakunzi be bitaruka mu Rwanda zimusigira imishwaro we ntiyagarutse mu Rwanda. Rero ariko uwo muntu wagarutse iwe icyo gihe ko batandukanye kiriho we ntiyakomeje
hanyuma inkambi bazishenye we ntiyambuka ngo agaruke ikamemba arakomeza ajya kure.
Yego, yakomeje kure muri Congo akomeza aba muri Congo ku buryo kugeza uyu munsi nta makuru ye nimba akiriho. Ariko iyo ntambara yo itamuhitanye isiga ko yaba akiriho.
Ariko se uwo muntu wababwiye yuko yamusize ariho yababwiye agace yamusizemo?
Nibuka neza agace tubwiye ariko bari barahunze aho indege yagiye bavana muri Congo bahunga. Nibuka neza indege yabakuga indege yavana muri Congo yari iteye mu gihe cyo gucyura impunzi we ntiyaje niyo ndege ahubwo yakomeje mu bice byo muri Congo ipingipingi n'abajyaga baba baragiye bageza ipingipingi niwo mugabo yagarutse.
Uwaguhaye makuru yakubwiye ko yagarukiye ipingipingi? Hanyuma nyokorome ariwe Tuyizere Yosefu agakomeza?
Agakomeza uburyo we atagarutse nataje n'abaza ku Rwanda arabaje n'ibutaka n'abaje mu gihe ntabwo yaje.
Ubwo tubare ko yari amaze kwiyongeraho indi myaka ibiri kuva ahunze ku icyo gihe yari amaze kuba umusore w'imyaka 20. Nta na rimwe yigeze abandikira nubwo bwose urupapuro rutabagezeho iyo bari utabagezeho ariko ntabugeze babwira ko yabandikiye?
Niga ko yabuze uburyo twandikira kubera ko nukiva kubicira kibaye utaratakariye nka telefone nyuma rero yo mu telefone atakariye nshaka yarabuze uburyo yatugisha akaba nawe yenda yibaza uko yazatugisha ariyo mpamvu nifashije serivisi nawe radiyo atabonaga nazamubona.
Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Agasaro Kaburaga ni ikiganiro ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane kuba waje mu kiganiro. Ariko se uyu mwana w'umuhungu ahunga yagiye wenyine, yari afite se, afite na nyina, afite n'abavandimwe, namwe muri bishwa be murasigara, abandi bo mu muryango we bari he?
Ubundi Bizere Joseph yarabamwitaga Sikobe, njyewe kera nkiri muto banitaga Sikobe, iyo zina nyibukagaho. Mama rero ni mushiki we mukuru, yavutse mu bakobwa gusa ayo bafite be nyine ari mama n'abandi ba mama wacu bane wenda yavuze wenyine ko yari umuro yagiye muri Congo kuva mu kigo ipe y'uburobyi yarabasitaga cyakiti wenyine yagarutse hari n'abandi barugaga bagira kugenda bitandukanye na bene babo bandi basigaye mu Rwanda mbega mushaka watambuguze wenyine umuryango kwa nyogokuru ubona nyogokuru yarasigaye nyuma yazakitaba Imana isaga Nyirandege Zere Diana aza kwitaba Imana sogokuru we yarakuye kera yahunze yarapfuye yitaga bamwitaga Mboko we ntabwo yahunze abaye yarapfuye kera uburyo yagiye wenyine muri Congo nta bandi bantu bahafi bahunganye nawe ubwo yayiturutse mu ikipe y'uburobyi
none niyo nsenga Japhet niba uyu nyokorome akumva muri kano kanya aho yaba ari hose ndahamya yuko atagumye tingitingi abakubwiye amakuru bakubwiye ko yakomeje akagenda gana mu burengerazuba bwo hirya bwa Congo niba akumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira umaranye iyi myaka 29 utekereza kumubwira
Twizeye Joseph twitagaga ko bene marume ndamukunda ndamusuka turamukunda dushaka kumwumva nk'akiriho akaduhumuriza tukamenya amakuru ye ko akiri bazima mama ayiwe ukaherezwa Godanse n'abandi bashiki be baramutaka cyane rwose aramuteye ati kumva neza yatwumviza akatubwira ko ariyo akamenya amakuru yacu agashaka kutwigisha yewe cyo yerekeje banyitaga Senge ryo zina yabagikizagaho kuko niyo Senga Japhet yari mu magore kuko banyitaga Senge Senge Japhet kubandi umugore amasikini batoza mu gitaro duhuye mu karere ka ahari muri komine Kamembe aho ngaho arahibuta rwose ubwo rwose nambwira yuko tumukunda kandi tukimuzirikana azatuvugishe atubwire amakuru ye ko turi amahoro turamudashitane
urakoze cyane kwitabaza ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo ushakishe amakuru ya nyokorome tuyizere Joseph avuye mu Rwanda muri 1994 ahungiye muri Congo niba kumva azatunyura hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubahuze niyo senga Japhete rero ngaho nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
mujye kumva radio ijwi rya Amerika y'ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa Shonga hahoze ari muri prefecture ya Byumba muri komini Muvumba utazi amazina ye ushobora kuba yitwa Ntigwakunda arashakisha umuryango we uwo mwana yavutse muri 86 ajyanwa mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka kubera ko yari impfubyi nyirakuru ashobora kuba yitwa Nyiramugwera Maria ku bantu bakomoka muri komini Muvumba muri seiteri ya Shonga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu Bufaransa vanwe mu nkambi akanyura mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka azaduhamagare hano mu kiganiro agasaro kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we Rwanda umwaka w'1994 ukwezi kwa kane gushira abana batatu barahunganye baturutse mu cyahoze ari komini Murambi bagera ku Rusumo berekeza muri Tanzania abo ni Mukamana Godanse Mukabizimana Anastasia na Usengimana Mukantwari Irose bageze ku Rusumo baraburana Mukamana niwe wasigaye abari inkuru ariko se abo bana Mukabizimana na Mukantwari bo barihe bashoboye kugera se muri Tanzania baheze hakuno se mu Rwanda mama specialza mukabutari wihaye imana mu muryango wabe nibikira numuvandimwe wabo ubashakisha ari mu karere kahuye umurenge wa Ngoma umudugudu wa Mamba akagari ka Kabutare
ndashaka kurangisha abana barumuna bangi twabuze mu 1994 ari kumwe na murumuna wanjye wundi witwa Mukamana Godasi batandukaniye berekeza Tanzania batandukanira ku Rusumo
abo barumuna bawe witwa bande
mukuru yitwaga Mukabizimana Atanasia yigaga mu mwaka wa mbere wa kabiri akitwa Busenga Imana Mukantwari Rose yigaga mu kibura mwaka
none se batandukanye bari kumwe na Mukamana bagana ku Rusumo bari baturutse he
bari baturutse muri cyahoze ari komine Murambi Segiteri Gakenke
komine Murambi ubwo ni muri prefecture ya yihe ya kera
yabyumba ya kera
bahava bahunga bagana ku Rusumo
muri Tanzania ngo bahungaga bayoje Tanzania bo baje gutandukanira na mukuru wabo ku Rusumo
ariko se hari amakuru ufite kubambutse bakagana hakurya cyangwa ntibahageze muri Tanzania
amakuru ufite nuko uwo mukuru wabo batandukaniye ku Rusumo berekeza iyo nzira ya Tanzania nta handi nta yandi makuru ufite
ariko se abo bana barakomeje
gukomeza kwabo ntago nzi niba barakomeje mukuru wabo yambwiye ko ari aho baherukaniye bamwe bagatatana baratatana ahunga
batatani ahunga haragakuru wigeze umenya ka gaturutizo za Benako gaturutizo za Rumasi izo ni nkambi zahungiyemo abanyarwanda muri 1994 muri Tanzania benshi bari bakomotse izo za byumba nizo za Kibungo haragakuru wigeze umenya
oya haragakuru nigeze menya
igihe inkambi izo muri Tanzania zifunzwe abanyarwanda ba bari barazihungiyemo bakagaruka nta wigeze akubwira ko hari umwana muri abo ngabo yarabutswe yaba ari Rosa cyangwa se yaba ari Atanasia
ntawe makuru nayamenye kuko n'abantu nabonye kugira mbe nababaza
birumvikana urambwira abana ariko ntabwo urambwira ababyeyi babo ababyeyi bawe byabagendekeye bitebo
ngiye naje kwiyimana nari naje kwiyimana kuko nta makuru yandi nzi ariko papa we ntaho hari birumvikana bagomba papa we ntaho hari papa yitwaga Karigiya Damiyane mama we arahari yitwa Mukamukubiza Mirisiyana
icyo gihe muri 1994 abana bahunga ndavuga Rose na Atanasia bagahungana na Mukamana mama wawe we yari hehe yari
andi makuru mama wanjye we yari yaragiye gusura iwabo mu cyahoze ari komine Ziki
yego
yarajyanye n'abandi basaza banjye babiri hanyuma icyo gihe papa we yari kumwe mu rugo yari yasigaranye n'abana byumvikane neza ko igihe bahungaga bari bari kumwe n'abana ntabwo nabo namenya ngo byaje kugenda gute mukuru wanjye ni waje n'umuntu wanjye ni waje kumbwira ko bakomeje hari abantu bageze baratatana mukuru wanjye warakomezanye n'abana nawe wageze ku Rusumo baratandukana
Makeya hari abantu batatu udafitiye amakuru muri abo ngabo harimo barumuna bawe Atanasia na Rose Mukantwari Atanasia Mukabizimana Mukantwari Rose ariko nta n'amakuru ya papa wawe uzi Karya Damiyane
oya nta makuru yindi
ndabikubaza kubera ko uyu ni umwanya wo kugira ngo abantu banyuze muri ako gace turibukiranya kugira ngo uwaba yaramurabutswe ageze ku Rusumo muri 1994 turi mu kwezi kwa kane gushyira kwa gatanu akomotse muri Giti muri Murambi ahunga n'abandi waba yaramubonye aho ngaho ku rusumo wababonye abana bese babarambutse bakagira muri Tanzania niba bakiri aho ngaho muri Tanzania bakaba bataragarutse ariho bari baramutse bumvise ikiganiro agasero kaburaga no kwijwi rya Amerika bamenya yuko ari Damian Karyamya kumukobwa we mama na mama specials mu Kabutare amushaka ariko kugize n'Imana bari mu nabawe mu Kantwari Roge na Mukabizimana Tinazia nabo bakaba bakiriho bakaba ari ahantu bakakumva avuga bati mukuru wacu ariho aradushaka niba muri kano kanya bakumva mama specials niba bakumva imyaka ishize ari myinshi ni hafi 30 igiye gushira itaje amakuru yabo niba bariho bakaba bakumva ari bari muna bawe ndetse na papa wawe nicyo ushaka kubabwira muri kano kanya
icyo ushaka kubabwira nuko umuryango iwabo ba family umuryango wabo wagihari icyo giye ngewe ntabwo ni nakabaye umubikira nari umukobwa usanzwe twabanaga tarabumubikira naragiye bazi ko nagiye kwiha Imana ubwo rero kuko niba bari bazi ko nagiye kwiha Imana najya mbabwire ko bisanye nayikomeje kandi ndingiru nabaye wihaye Imana na basabaga niba ahantu baba baherereye bakwizimisha ko bariho
ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga kwani kujwi rya Amerika dushimishwa no kwakira abantu b'ingeri zose baza batugana kugira ngo dufatanye n'igikorwa cy'urukundo cyo gushakisha abantu baba baratandukanye imiryango yabo kugira ngo twongere tubahuze n'ababo ndasaba cyane rero kugira ngo nawe uzashobora kongera guhura na Rose Mukantwari Athanasia Mukabizimana na papa wawe Damian Karegeya ndagushimira cyane na specialize kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga kandi kwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
ndasoza ikiganiro agasaro kaburaga nakira niyo nsaba Jean Bosco ushaka makuru ya mubyara we Mukandayisenga ababyeyi ba Mukandayisenga batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo akagari ka Gisiza mudugudu wa Bitaba umwana w'umukobwa Mukandayisenga agiye muri Canada avuye mu kigo cy'imfubyi cya Nyiragasuruba hafi y'amashuri yisumbuye mu mujyi wa Byumba amaze imyaka 30 avuye mu Rwanda.
Ikinganye mu kigaro nuko nufugisha agasaro kanje.
Agasaro kaburaga.
Noneho ngumva uwo mwana yarabuze ngumva namutubonera. Kuko bavukana bavutse ari babiri. Noneho kuba tumushaka ababyeyi be barashakishije turamubura fatanyije nabo turagisha hano hose ndee byaranze. Noneho twumvisha agasaro kanje. Nibwo tuvuze ngo reka tubandikire udufashe kumushaka.
Yego ugize neza ntabwo ari agasaro kanje ni agasaro kaburaga ikiganiro cyo kujwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yego ngaho rero mbwira uyu mwana w'umukobwa uvuga mwamubuze mute byagenze gute?
Umwana bavuta ari abana babiri. Noneho mama wabo na muzehe ntago bari bifashije. Noneho bajya kumureresha mu kigo cy'imfubyi Nyiragasuruba kuko bashakaga nyine ubufasha bwo kugira babiri ntabwo bari babashoboye. Noneho umwe baramujyana undi baramusigarana. Noneho intambara iteye. Noneho umwana ubwo abazungu bahise bahunga ubwo ngubwo. Noneho ngiye na muzehe twari tugeze aho bita ku Iperu
yego
tujya Ibyumba. Noneho nibwo twahoraga n'amasasu tugiye kumureba icyo gihe umuzungu yari yadutumyeho. Ubwo duhita tugarukira mu nzira. Ubwo rero nyuma yaho batubwira yuko umuzungu yagiye.
Hanyuma mutashoboye kugera Ibyumba mwarekeye aho rero nta yandi makuru mwongeye kumenya y'umwana?
Nta yandi makuru twongeye kumenya.
None se mwabwiwe n'iki ko yavuye mu Rwanda?
Icyo gihe nyine twagiyeyo tujya nyuma yaho none ho bakibwira ko muzungu ari bwo yagi bamujyanye abasigaye mu kigo mbese
uwo muzungu yego uwo muzungu wabajyanye yitwa nde
uwo muzungu wamujyanye yitwaga abo twamuhaye umwe yitwaga France undi yitwaga Mameri
mbese umwana mwaramujyanye muramutanga mu muha abantu ngo bajye kumurera mu bizi neza kandi mu bishaka rwose
tubishaka turanabyandika twari dufite noneho n'umuzungu yari yaje no kudusura mu rugo iwacu ahubwo icyo gihe
ni ukuvuga yuko haje umuzungu avuye muri Canada aje gushaka umwana ajya kurera bamubwira ko mufite araza aramureba aramushima aramurambagiza aramureba aramushima hanyuma muramumushyira musinya impapuro ko mumutanze wowe wari mubyara we ariko se yari ahari na nyina bari bahari niwe wasinyiye
na n'ubu baracyahari
nabo barisinyiye cyangwa baragutumyura basinyira
nibo babisinyiye
mwari muzi ko icyo gihe birumvikana umuntu mukuru afite uburenganzira bwo gutanga umwana we ariko kugira ngo utange umwana ajye kurererwa handi ari umwana w'u Rwanda uzi ko bigomba kunyura mu mategeko hari ahantu hari umuntu uhagarariye leta y'u Rwanda wari uhari hari impapuro mwajyanye mu rukiko rw'ibanze se kugira ngo batereho imangu bemeze ko umwana agiye kujya muri Canada ibyo byarabaye
icyo gihe ntabwo twari tuzi ko bazajya muri Canada icyo kigo cyagiraga suruba ibyumba nyine cyari ikigo cy'abana b'impfubyi noneho rero nta nubwo twari tuzi ko intambara izanatera bakagenda twebwe twari tuzi ko umwana azarererwa aho ngaho agakura hanyuma tukajya tujya kumusura kuko niko bari batubwiye ngo tuzajya tuza gusura umwana n'ubundi twatwa ubwo bwari bwa kangahe tugiye kujyayo ubwa gatatu
hanyuma uyu mubyara wawe Mukandayisenga yavuye mu rugo yarabatijwe hari irindi zina yari afite
oya yari uruhinja yari icyo uruhinja ariko twamugejejeyo hanyuma umuzungu we abita Linda
noneho se Mukandayisenga yari arigumanye cyangwa se bamuhaye izina rindi naryo
ababyeyi be
yego
bari baramwise Mukandayisenga noneho tugezeyo umuzungu we aramubwira ngo we abwise Linda
yego
nta rindi zina ziba bamwitaga
none intambara imaze guhosha amahoro agarutse mwigeze musubira aho ngaho kuri Nyiragasurwa kugira ngo mubaze niba mwamenya amakuru y'umwana
twasubiyeyo nuko batubwira yuko umuzungu yamujyanye noneho hari n'amafoto bari barifotoranyije n'ababyeyi icyo gihe nyine amafoto intambara yarateye nyine biratatana barahunga noneho bagarutse basanga n'impapuro yari yarabandikiye nazo zarabuze noneho rero basubiyeyo baravuga ngo ntago baza amakuru yaho ngo kuko intambara yarateye umwana baramujyana nta yandi makuru twongeye kumenya
ariko se mwari muzi namwe yuko igihe cyose utanze umwana uba wiyambuye uburenganzira bwo kuzamenya amakuru ye cyangwa ntabwo babibasobanuriye
ntabwo babidusobanuriye kubera yuko nyine n'ubundi hari n'abandi bana baharirirwaga twebwe twari tuzi yuko ari ukuhamurerera none yakura n'ubundi niyo gahunda bari baduhaye bari bavuze ko umwana namara kumenya ubwenge tuzajya kumufata bari kumurererayo gusa tukajya tujya kumufatayo tukajya tujya kumusura yakura akagaruka ntabwo twari tuzi ko bazamujyana
none kuba baramujyanye mwabyakiriye mute
nyine byabaye ikibazo hari mukuru we bavukanye ahora avuga tuwamba mukuru wanjye mama we na muzehe ubwo ni ikibazo kubura umwana noneho bagiye no ku karere kubibaza ku karere baravuga ngo ntabwo bashobora kugira ngo kumubona kubera izo mpapuro nyine zabuze ubwo nyine twarihanda kujya
komera dusubire inyuma gatoya ariko niyo nsaba
karame
ababana bavutse ari impanga
bavuka ari babiri
umwe muramufata mu mutandukanya na mukuru we mu mujyana kumureresha kuki mutabatanze bombi cyangwa se mu bagumane bombi ko ibihaza umwe bihaza babiri
icyo gihe nyine ku kare nandi ku murenge kubera yuko ababyeyi be ntabwo bari bifashije icyo gihe mama we be bari mu buzima bubi noneho no ku murenge ndumva byaraciyeyo noneho barababwira bati ni mumujyane mu kigo imfubyi bamurere muzajya mujya kumusura n'ubundi akurireyo
ibyo ndabyumva wabimbwiye ariko icyo ntumva nshaka ko nawe umbwira niba ucyumva ni ukumva ko abana b'impanga bavukanye kubatandukanya ni ukubababaza ku mutima kubera yuko baba ari nk'umuntu umwe ari kuri muri babiri ibyiza ni uko bakurana iyo Imana ibahaye ubuzima bagakurana birabubaka niyo mpamvu ntumva gukuntu mwashoboye ababyeyi be namwe mu muryango mwashoboye kubona ibyo gutunga umwana umwe hakabura ibyatunga babiri cyangwa se ngo mwemere abo bana mubatange bombi bajye nyiragasuruba baharirerwe mujye mujya kubahasura kubera iki umwe ari we wagiye mukiyemeza kuzajya mufata inkoni mukagenda ibyo birometero mugiye kumusura mukagaruka nicyo kintu nashaka kumva ariko nawe uracyumva
ndikucyumva ariko nyine ababyeyi be niko babipanze babona kurera abana impinja ebyiri urumva hari mu gihe cy'inzara nta bushobozi bari bafite nuko rero bahitamo nyine urumva n'abantu babagiriye inama bati umwana umwe n'ubundi mu kigo cya nyiragasuruba bakira abana b'impinja bakabarera aho kugira ngo bazarware bwacya umwe ni mu bujyane hanyuma bamubafashe nuko rero babipanze ababyeyi be noneho baravuga bati n'ubundi tuzajya tujya kumusura n'ubundi buri cyumweru bajyagayo
niyo saba Jean Bosco urashaka mubyara wawe mukanda isenga birumvikana ko yagiye ari uruhinja wari muri Canada aravuga igifaransa cyangwa se yagiye mu gace kavuga icyongereza ururimi rw'ikinyarwanda ashobora kuba ataruzi ariko urabwira Imana urabwira umutima niba kumva ivugira ikiri kuri ku mutima mubwira urwo rukundo umunota umwe gusa niba kumva niki wumva wifuza kumubwira
umva tumubonye Imana twashima Imana uwo ni mubyara wanjye yagiye ari uruhinja mwene nyina aho aravuga ati cyagereka mukuru wanjye noneho umukecuru n'umusaza bo bafite agahinda baravuga bati nk'uyu ni uriya tubimenya tukaba twaramurekeye ahangaha ubari abari inkumi abari umubyeyi nk'abana babyaye nka gatatu uwo murumuna we abyaye kabiri umva twashima Imana dufatanyije namwe mwaba mudukoreye rero ibyishimo byaba byinshi mu muryango kuko umuryango we wose uracyahari
ngaho rero mukomeze musenge niyo nsaba Jean Bosco ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana igibaho umugisha mwinshi cyane kubw'umurimo mwitanga mukadukorera
murakoze
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha ni 001-202-7743-46 nongere nisubiremo 001-202-7743-46 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
We have been waiting for Gasaro.